nebasa okumbye nyo bwesigwa mama webale obusumba bwaffe obuwesense kitibwa mbwe mulunja tayomba omulunja tanyoma owomuza obulamu bwange sejjusa kukuwasa
www.mp3ugandanmusic.com.